Hallelujah. Yesu yebazibu bana ba Katonda.
Praise Jesus much, children of God.
Mukulikeyo kuva mu service yasose.
Welcome back from the first service.
Where we understood we
had remained with one thing on God's call, which is on this nation, on behalf of other nations. And the vow, Isaiah 19:19-21, we vowed for God and for our country that we have to stand. The altar was missing of the knowledge of God, and he also planted it in 2016.
And
remained with one thing of offering ourselves unto the Lord
to
be able to serve with him all over the world. We offered ourselves in the first part. When we offered ourselves to the Holy Spirit, we tell him we are your temple. Come in us. Come and work in us.
The
Spirit of the Lord glorify the Father and the Son. Spirit of wisdom manifest wisdom in the world, and in understanding manifest understanding which is in the word. The Spirit of counsel manifest the counsel of God. The Spirit of power manifest the power of God. The Spirit of knowledge manifest the knowledge of God, which is filled through the light of his word. Shines the lies of Satan, twisting and subtracting from the word of God and adding in it. And we welcome the spirit of fear of God to hate in evil and to help many come from it. I hope you finish the first phase. And we moved on, offered ourselves in prayer, offered ourselves in praise and worship. All that I expect, you've been present. And you offer for yourself, for new generation, for the church in Uganda, for Uganda, for the church in the entire world, and for the entire world.
We
call to stand for their sake. And God is come promising all nations a great call which will come from the nation Uganda. God's final work on the planet Earth, the revival and the restoration, the greatest and the last, from Uganda, Pearl of Africa.
So
now we are moving on in another part, and move on to welcome the new people on our physical eyes. But spiritual eyes, we were all together. Our Father is in heaven.
And
that's where we came from. We have to get back.
All you
people from different places you've come, and those from Namuongo, we move on to welcome you in the name of the Lord Jesus, Son of the Living God. We want to move on with our second part,
the
prayer of fasting and supplication. For your sake, for church of new generation, for church in Uganda, for Uganda called, of all nations, for church in the entire world, and for the entire world,
in
God's worldwide promised call, which is of the nation of Uganda.
In
our offering ourselves, he delights over it. Right now we worthy to offer ourselves as we serve in the entire world. Ready offered ourselves to the Holy Spirit.
We'll
come and repent to him. We are going to move on next. Offer ourselves to the gospel of the kingdom of God and the righteousness in the kingdom of heaven. And we repent. And still we deny the false gospel, the gospel of things of this world, which has been being preached. And then after,
we
shall offer ourselves with the right Christ, known as the Word of God, the Son of the Living God.
Oye yatuwebwa omu.
He one was given to us.
Eranga tuweganira ddala Kristo bonabo obulimba
bwenyese. Reject all false Christ who have spread the world.
Eranga tuddamu okuzimba ekkanisa ya Kristo.
Move to build the church of Christ.
Yagenda okuddamu okunona.
That is coming back for.
Ataina bana ni wankuba dulufu.
Has no spot no wrinkle.
Abatukuvuba kwetole nsi yonna.
Only ones all over the world.
Ebizimbe tujjazimba makunganiro
ekkanisa. Shall build buildings and synagogues, not the church.
Na ekkanisa tudde.
But the church we come.
Ngatwenenya eri Katonda.
Paid to God.
Emyaka
many years
ngatuzimbe bizimbe ngatubiite kanisa
buildings called them his church
joli jagenda okuddo okunona
as if he's going to come back for it
eranga tuddamu kwewa yokwebagalo omulimu
resume of ourselves to embark on a work
ati ogwo kuzimbe kanisa yagenda okuddo okunona
building his church is coming back for
kubanga ekikulu mukuyitibwa kwa
the main thing in our call
okuli kugwangira Uganda lwa mawanga
abana which is the nation Uganda for other nations
uteka teka mawanga gonna
to prepare all nations
okudda kwa mkama wa Yesu
for the coming back of Jesus Christ
adda kunona kanisa itaina bala
comes back for church without spot neither wrinkle
eranga tuddamu bulire njiri obwaka baka bwakato
and resume preach gospel of the kingdom of God and the righteousness in the kingdom of heaven
songa twagala okwewa yeri
If you want to offer ourselves to God, to accept us in the name of the Lord Jesus, the Father says that many seasons we never wanted to offer ourselves to Him, but we are wearing Him with our sins. But this time He expects us. There is to arise those who say that God, we are yours. Others name themselves the name of the Lord. And their name be changed, they say. I am no more the thorny name.
Akagenda kafumita abantu.
The thorn going on pierce people.
Namanya amalanga emugamanyi gembe nago.
Other names you know which you had before.
Ekimukuru akikatonda akuchusa amanya.
What of why God changed your name?
Era nakikiri mukwewa aliyeri mukama.
Offering yourself to God.
Okutumiwa amanya ga mukama era galina makuru.
To be named after God and with the meanings of God.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
So njagala tusomeko kubyandika
kubi. I want us to read of those scriptures.
Kama wagambira nti ebiro bingi ngati twewayo.
Where God said many times we never offered ourselves.
Iranga tugena maso mukoya na bibi.
Moved on where Rahim with sin.
Embironga bino.
But in seasons like this.
Wabudde abagamba nti sendi wa mukama.
Those who say I am of the Lord.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Then oruvanyuma tugena kuba tugena musala ya fe.
Then after we shall go into our prayer.
Tuongere okwewa yeri katonda.
And move on for ourselves to God.
Tunonga twewa yeri injili obakabaka bwakatonda.
Then offer to the gospel of the kingdom of God and the righteousness
obakabaka obwomu
in the kingdom of heaven.
Katusomeko mu Isaiah.
Let's read in the Isaiah.
Esura eyana mwisatu.
Isaiah chapter 43.
Olunyulwa bimu olumuno okukira.
Verse 21 downwards.
Isaiah esura eyana mwisatu. Isaiah sura ya 3 no lunyiriri olwabiri mu rumu
Isaiah chapter 43 from verse 21
Abantu benegumbira zekka bolisenge tendo lyange
Abantu beyebumbira yekka
The people he formed himself to manifest his praise
tubadde tukola bintu bilala
He have been doing other things
Butunulire kanisa mu muziki gwansi disco
disco of the world
Eri mu nyimbe zitategeerekeka
songs which have no meaning
Ero ruvanyuma rwecho wansi
After that down
Ebagano kwewanga yeri mukama
They refused to offer themselves to God
okumuwereza
to serving him
Yes, you ever see.
Praise Jesus.
Nene bamukoyanga ne bibi.
But they wearied him with sin.
Nayagamba.
But he said.
Wale abantu abali bayo ne bagamba nze ndi wa mukama.
There are people who arise say I am of the Lord.
Era njaga lukakasa ndo labika yego.
I want to prove that perhaps it's you.
Bwechibanga nawe mugwo mutima wokulumiriza.
Due to your heart convicts you.
Yego.
That it is you.
Yitandi kwa bituukirira.
The scriptures come to pass.
Nanga ngwe gunumiriza ndi yenzi.
As it convicts I am me.
Nga Uganda yitibwa.
Uganda called.
Kulwa manga gunna.
For other nations.
Puliranga enza yokwewayo.
I am the one to offer myself.
Rwensunga nobunabbi bunjogerako.
Even a prophet speak of me.
Ndibera necho tocho kumanya katonda.
A half altar of knowledge of God.
Ndiye yamobwe ya mulembu tuukiriza.
A vow fulfill.
Ngwe neya makulwa kune kurwensi ya.
As a vow for God for my country.
Irandi wa ndiweleza mukama necho tonde.
And I will serve God with the sacrifice and gifts.
Yenze uyonzi.
It's me I have come
tudire moko
you repeat for us
Isaiah esura ya 3 no lunyiriri olwabiri mu rumu
Isaiah chapter 43 from verse 21
abantu benebumbira zekka bolisenge tendo lyange abiri mu biri naye tonkabiriranga gwe Yakobo naye wantamwa gwe Isirayiri
omanye utwagano kabira mukama
no refuse to cry unto the Lord
utandika muko wabukoyi
God where are him
Nitusala waba mtu gene mmasabu
said that once going shrines
okusamiranga emizimu,
to worship demons,
bamalayika
abaavu, the fallen angels,
abasumba bangi ne bannabbi bangi
ne bakyuka, many pastors, prophets changed,
ne bagoberera amaanyi g'ekikikisa,
and they followed powers of darkness,
n'okuwanyisa kw'enjiri,
and they exchanged the gospel,
ne bagamba mbu enjiri y'obwakabaka bwa Katonda,
and they said the gospel of the kingdom of God and righteousness, the kingdom of heaven,
butefuna,
that you don't profit in it.
Ni basalo bagende mu njiri ya kitwale.
The gospel of taking.
Engalo ya Katonda
hiyo. The finger of God is there.
Kumbe si engalo ya Katonda.
Not the finger of God.
Kwa engalo ya Satan.
But it's the finger of Satan.
Kubanga yakwagulanga abantu ne bakubinduru.
Crushed people and they yelled.
Niwe unye engalo ya mkama itagula tagula abantu.
The finger of God which
created you.
How does it appear?
Ya muwabutwanga rumagalo oba.
Is it like a plier or it's what?
Mhm.
Isaya esule yana mwisatu nolu nyiriri olwabiri mwisatu.
Isaiah 43 verse 23.
Tonde teranga nsolo ntono eyebibi ebiwebwa yebyokebwa. Soto nzisa mukitibwa na sadaka zo. Sikuwerezisanga nebiwebwayo. So sikukoyisanga na mugavu. Olwana mwenya tonguliranga muri mpomerevu na feza soto nzikusanga na masavu ga sadaka zo na yegwe wamperezesa nebibibyo wanko yesa no butali butukirivu obwo
oli datu wetu hamukola mwati
what we did to him
kale sadaka ezembu zinezilingeze
sacrifice of goats and the others
he
did want them
may have that if yatu itokubanga twewa
called us to offer ourselves
okubali yakwato mwana we Yesu Kristo namuwa
God son Jesus offered him
Yesu yatugamba
Jesus told us
namwe mugenda kunywa ku chikombe chinywako
drink of the cup I drink of
namwe newade namwe mulino okwewa yo rwabanna
as I've offered yourself, myself you will offer to others
mushitule namwe musalaba gwa mwe mugoberere
carry your cross and follow me
that truth that why you know kwewa eri katona
we meant to offer ourselves to God but he said
amukoyamu nabibulikisera
where did him with sins every time
ngabudwe tulabikako
every time we appear we've come to repent
naba nangu kwenenya kwafe kwabukusha
as our repentance is pongwe we are not ready to leave sin
kubangu kuleka ekibikwata bilagiro byaka
to leave sin is to obey commands of
naga
God
naba bulikisera twajanga tumukoya bukoya
we came wearing him
ngatumuwereza tulina nebibi
serve him with sins
gurabe ekigambe ekyo
you see that what
niwefura wereza katonda
claim to serve God
ningo chimanyi olino daimoni yagura sisi moyo mutukufu
demon divinating not the holy spirit
kubanga mbiko atume sule 10 omukago nyiro 10 omukago
16 verse 16
akabiri muta
at 25
bagenda wali yawasabirwa
went to the place they pray from
ningo omukaza aliko daimoni yagura
girl with the demon
nga musimu gwefudo moyo mutukufu
demon appear as the holy spirit
ningo musumbo ya chimanyi amanyi gali na gachi sikisa
the power he has is of darkness
eranga akore ebikorobero
he works evil
wefura wereza katonda
claims to serve God
agambaro ekite mwe wayo ko ne mwe wayo
mwe na yourself all of yourself
nemva kubibine mpereza nokwe wayo nga mwe wadde
you offered yourself
nga muri sadake na
you are living sacrifice
kuwereza kwa magezi
expression of wisdom
ne ulikisana ne munko ya ne
bibine munko ya ne bibine
kakati ulwa itu agale nchuka chuka.
How do we want to change?
Ngapu tulio mulembo mpia.
As we are the new generation.
Wino kumanya katonda kujude.
With the full knowledge of God.
Ogulino kujuzo kumanya kwa katonda munsi.
Which has the full knowledge of God in the world.
Uchikende irwa.
With the purpose.
Icho kuitepa kwa katonda. Kwa za subi za mango.
Worldwide promised call.
Ukuli kugwangi ya Uganda.
On the nation of Uganda.
Tetuda mmuko ya nabibi. Kuna tumenea tuwewa yo wewe.
Him with sins.
Owenzi buvee muwe wewe ni katonda.
Immorality of get from you and offer yourself. Bible says.
Ntukuli itwe wanga yo.
That before we offered our parts.
Eriyo ebikorwa ebibi.
And two evil acts.
Ngatuwaye mibiri jafe.
We offer
wenzi n'obubi ngebi.
Tilinga ne
others. Nena agamba kuno tweweyo.
Then we offer ourselves.
Tubera baweleza bakatonda. Baweleza bobutukirivu.
God servants of righteousness.
Eri barumi meka. Barumi tano.
Romans what? Six.
Tusomere tulabe.
Abarumi esule yomukaga. Nolu nyiriri ole kumi nebiri.
Romans chapter 6 from verse 12.
Kale ekibi. Kiremenga okufuga. Mumubiri gwamwe ogufa okulira ngo okwegomba kwagwo ole 13 sote muwanga yo bitundu byamwe eri ekyo byokubanga ekyo kubakoza obutali butukirivu naye mwewenga yo eri Katonda ngabalamu abava mu bafu ne bitundu byamwe okubanga ebyo kukoza obutukirivu eri Katonda
you have had
tine tulekera okwewanga yo
stop off ourselves
ne mibiri jafu ne bitundu byazo
with its parts
mukugenda okukola obutali butukirivu nokwereza
Satan
n'agamba naye ebitundu bino embiri gyaffe emiramu mukama gyazizza
obujjatugiweeyo
tuweeyo ebitundu byaffe okuweereza
obutuukirivukivuraba
tetwasazeewo kuwaayo mitwe
gyokkanewankubaddeyo
emikonowankubaddeyo emitima twaze ffenna ebitundu
byonna
tweweeyo eri mukama tuweereze
butuukirivu
obwakabaka bwa katonda
n'obutuukirivu
luli kale wabeeranga muddu
eri ekibi
mu bintu ebikwasa ensonyi era etukugamba ojja otubuliramu bwe
mwabikolanga
toyinza kutunyonyola kumalayo nga wenna wenna otandise
okwebikolanganekiseera
kyakutuuka tuleme okuddamu okugenda nga twewangayo nga tulina ebibi nga tutawaanya butawaanya katonda naye atuuka n'akuwawadde katonda mwetegefu okusonyiwa
abonoonaye
akugambye twamukooya nnyo nga tugenda okumuweereza
neabatuddiramu
muko baruumi essuula ey'omukaaga tuwulire
abaruumi essuula ey'omukaaga n'olunyiriri olw'ekkumi
n'ebbiri
kale ekibi kiremenga okufuga mu mubiri gwammwe ogufa okuwuliranga okwegomba kwagwo olunya olw'ekkumi n'essatu so temuwangayo bitundu byammwe eri ekibi okubanga ebyokukoza obutali butuukirivu naye mwewengayo eri katonda ng'abalamu abaava mu bafu n'ebitundu byammwe okubanga ebyokukoza obutuukirivu eri katonda olunya olw'ekkumi n'ennya kubanga ekibi tekiibenga mukama wammwe kubanga amateeka si ge gabafuga wabula ekisa
tufugibwa ekisa era tetwagala kuddamu kulaba kibi nga mukama waffe tetwagala kuddamu kulaba omuzimu
omutukuvuwogerako nga
gwe gutufuga
twagala
mwoyo mutukuvumubujjuvu
bwe
ebyomusanvu egy'obujjuvu
bwe
oyo gye twagala okwewa atukulemberemu era nga bwe twasoose okwewa tetwagala kuddamu kwewaayo enjiri eri enjiri
ey'obulimba
okukyamyanga enjiri n'amazima gaayo
ngatubuulira
okwegomba
kw'ensi
naye okubuulira obwakabaka bwa katonda
obutuukirivulwaki
tetubeere abaddu
b'obutuukirivu
tulekerengaawo okwewaayo eri bakristaayo b'obulimba kubanga buli omu ennaku zino owulira mbu alina yesu
weera
ne batugamba nti yesu we wagundi yakola era omusumba n'ayogera nze mulina okukkiriza yesu
wange
neweewuunya yesu
baatuwoogwa
kati musumba ye yamwefuga guno omuzimu nti gubeera ku mutwe
gumu
nti mandwa senkulu mandwa yabeera nayo oyo kati tubalekedde ba yesu
fe
twagala yesu
omuogerwako
mu yokaana 3:16 katonda bwe yagala
ensi
n'okuwaayo n'awaayo omwana
ki omuyeko
omuwati yesu
omukati
bwebabawuwo nga si waffe tulina gwe baatuwa ensi
yonna
era abo aba yesu
bamubanayinza
siina yesu wange naye nina yesu
wamwe
era bwotuuka n'amakuŋgani
ogagenyumiriza
yesu wo mukifo kino
akolanewebuuza
owa mukifo kino
wanjawulo
olaba katemba
drama
kakati twagala okukutegeeza tetwagala kuddamu kuwa bitundu
byaffe
eri omuzimu omutukuvu wabula eri omwoyo
omutukuvu
tetwagala kuddamu kwewaayo eri enjiri z'obulimba mu nsi
muno
enjiri z'ebintu by'ensi
eno
abasajja gye babuulira bayibuli yegamba nti yeegomba ensi afuuka mulabe
wa katonda
weegomba ensi n'ebigirimu n'ofuuka mulabe omanye ebbanga tetumaze nga tuli balabe ba
katonda
olibuuza nga mubuulizi wanjiri
Benihin
myaka abiri
20 years
nga mulabe wa
katonda
kubuulira njiri
nfu
bino mbyogera kuba ye
yabyogerayandibadde
simwogerako naye naye yakonfesinga
bwe
yagwa n'abuulira enjiri
enfu
kati ffenga eggwanga kubanga nga amaze okwenenya bamugamba eri mu
uganda
gy'ogenda okunona enjiri ey'okuddizibwa
obujjakati
ffe tulina okukyuka kati mangu basooka otusiŋŋana nga twakyukadde nga twewaayo dda eri enjiri
ey'amazima
nga twewaayo eri kristo
obutuufu
gali ga kristo ag'obulimba gebaddu agamba yesu wuuyo n'owulira nga ki yesu kikutomera
n'okweri
ne weevulunga
nakyo
Ha, ha, ha. Christ
warned us that there will be coming false Christs. And they arrived long back. Save my
Jesus. No one, I hear you no far.
Yes,
Jesus
just get people, beat them down.
When
he was in the world, he passed
through. You
see people falling, rolling on the floors.
I said,
Twala Yesu.
No, did I talk or
a demon knock you and enters you?
Yes, yes.
Praise Jesus.
So, even immorality,
you've been in church,
you don't
marry, neither get married. You
are
in adultery
fornication.
The pastors don't marry it.
The
pastor musician. All lasting over him.
Watch
over Church of Jesus.
You have not managed
the family. Now, how did he get it?
Timothy 3
says,
the
church has to be of one wife.
He
watched over children.
Pastor
musician, how did he become one?
No
pastor musician. He doesn't marry. Find is the
person.
Wife is like a demon, the way they clothe.
And
they painted the eyes like a demon. All the mouth painted. Female pastor, but the way she
appears.
And she corrupts all girls in the congregation. And they have a Jesus of which is
called.
It
doesn't
see parts of body what you've done to them. All the mouth you paint it.
And
you get lashes, cut them off. You paint new ones looking upwards like a demon in the desert. Offer them commit other things.
Pastor
clothes a slit skirt.
She sits and
see parts they committed to work righteousness.
Offered
elsewhere.
And
male pastors, when you look at them, the sheep clothing funny. This is what
the
they say.
Lord has revealed himself to you.
Mokama akwebikulide.
My sister.
Muwala wange.
But
she's close funny.
They used
eyes to look into girls peeping at them. Come on, say now, Apostle.
Leave
them and speak of the
world.
If you leave your children, they smoke cocaine. Blowing smoke on the door of your house. And you go, I choose
to stop
smoking. Cocaine is not good.
Your
children, what are they doing?
Now, people
of the world
fast.
When church is doing it, judgment begins in the house. We begin in the house, inside. When we keep bodies, get them back from righteousness, offer, commit righteousness, the world will see example on us in the
come. The world looks
musicians of church.
They are
jamming in the church. And they have tied, put a tie, make empty.
And
put on a coat. Is jamming the generations for Jesus. And you wonder, what are we on here?
They
cut trousers patched. They are jamming for Jesus. Hip hop.
Pastor
was dancing. I am born is walking, breaking. Pastors have fallen mad long back like that. God. He said, thank you, my children.
Don't wear all parts to serve righteousness.
Female pastor sits in the seat. Now these ones, these ones who watch over them, they are all lasting on female pastor. She sits cross-legged.
and you see
the highways of all the cities under there. If she bends like that, the hills are heaped her like that. Instead of singing gospel, they sing lugambo, gossip. And when they gave up mouth, sing what? You brought me from far. And they showed the village they
came.
Yet Jesus brought us from hell farther deep down.
The
people in the village, Jesus has not brought them far.
Video,
you brought me from very far. And they are singing, thank you, Jesus. They display the coming from the village. Now, born again of the village, Jesus did bring them far.
What are you saying?
the body is all messed up.
Born
again, speak vulgar,
no pastor.
Pastor is that one. These parts are died back long.
It
is not worthy of ourselves.
For
God has told us, we wearied him with sins.
We
offer self-righteousness. We wearied him with sins. If you go in the church of this generation, you look and wonder, my goodness, Jesus checks the heart. Jesus
says
what fills the heart is what gets out.
It means
as you look outward, your inside is like that. Born again with why seeking. As Jesus checks the heart, you will make us hate righteousness. In arrogance.
Yes,
praise Jesus. Let's get back to Isaiah 43:24.
Isaiah 43:24. Tongulidanga muri mpomerevu na feza. Soto onze kusanga na masavuga sadaka zo. Na yegwe, wamperezesa nebibi ibyo. Wankoyesa na ubutali butukirivu obwo.
Panna, kino ekigambo nga kizibu.
This word is
very... But you have made me to serve with your sin.
Na ye munde muze okumpereza na bibi bya mu. With your iniquity. Era ne munchi ne munkoya no mu bubibwa mu.
Nurukura bo omuwereza.
You see a minister.
Ye wali abakwaya.
When they are choristers.
Madam rugezegezi ya kulembera
mu. The wiseka is the leader of the choir.
Tukaenda kumutenda.
We are going to praise him. They are beginning to show.
Fengaba sinza.
As the worshippers. You know they call them. Come those who praise the Lord.
And
the worshippers come take on us.
We
are praisers of Satan. What? They are all dead.
All
as the worshippers.
But this will come
our brethren's musicians and lead us in praise and the worship of God.
God
seeks those who worship in spirit and truth. We ourselves
come
only those who praise, filled of pride.
And
you see the worshipper coming.
This is
what worshippers take us in worship. They take us where? We were not worshippers. You want what from us? When they speak that, you move out of that place.
Say,
so you praise, move on. We've moved away. I'm not saying to all.
It's
a mistake. Did it correctly? All us praise and worship of God.
Our
brethren, musicians leading us. And they come.
The
wise king woman. There is a brother. Brother first dances and he's tightened his panty, all parts exposed. Every time he dances, the girls, they're all watching. He's tied what?
God call us here the reason.
Commit unrighteousness. You are on the mouth. They said to preach the gospel, smoke a pipe of the shrines. You are in warrage. Alcohol, drinking. Cigarettes, smoking. Now we are a relationship. We have to get them. We have to give them to you. Commit righteousness. The verse 25 he said, he blots away sins. He blots out them when he offers ourselves.
Isaiah 43:25. Nze mwene nze nzuye asangula ebyonono byo kulwanga nze so sirijjukira bibi ibyo
nze mwene
I myself
yenza asangula ebyonono byo
Lord your transgressions
kulwange
for my sake
era sirijjukira
and I will remember them
mukama yatukiriza
God accepted us
yana aga ebyonono mwetike for bisangula
since he's ready blood them
singa tukwata ntwewayo
hold over ourselves
netujje ebitundu bya feje tubade tubikoso bali butuke
we use them and righteousness
emibiri ya feje ntugiretanga sadaka
na bring them living sacrifice
barumi
Romans 12 speak of it. The verse 1 to 3. Offer bodies living sacrifice unto God. The ministry of wisdom. Don't follow this age.
Yes,
praise Jesus. He said himself, he blots away those sins. Remember them.
He told you Isaiah
44:22. As he said like this. Isaiah 44:22.
Asangula ebyonono.
Waliwo
ebyonono.
They are sins.
Nga kati kugwanga lya Uganda.
In the nation Uganda.
Kukanisa mu Uganda.
Church in Uganda.
Kanisa mu
church in the world.
Nga yuwa dengo gulogu zivu.
Be like a thick cloud in our space covering. And it's a thick cloud.
He told me on Thursday, he told me your sins.
Be like a thick cloud in the
airspace.
And no matter how you pray, I can't listen.
If
you're unrighteousness,
the bridge
between you and me. And
it's
in heaven, in the middle we have a thick cloud. It's been a thick cloud, and the sins manifest openly. Because of the world, they see, they wonder. Church, they despise it.
Look
at Pastor Aji, two wives.
And they wonder what is moving on.
Yet the cloud of sin, very thick in the airspace. It's up there.
But offering
is
said,
I'm going to blot them away. And I forget them. Offer yourselves and see. Isaiah 44:22.
As a thick cloud.
Get to him for redeemed us.
He's the Savior in the world.
All of us. As the entire world. We must get back to the Lord. Command in the world he gave us salvation. To save us. Yet
we
wearied him with sin. Yet we serve him with sin.
In
different places. Yet time he says.
You
are tired of wearing me with sins. You serve me with them. Now how can I serve you?
Every
time Satan chooses you before me, that is mine. God will serve you to which part? How
the
Spirit intercede for you? The word the Lord Jesus.
Are
you intercede for you to wait? Time of ourselves. Everything. The small, the big. We cast aside. We offer to the Lord. Living sacrifice. Serve him with our bodies. Your eyes. And they see one woman. The
marrow.
I see one man. That's a command. Doesn't see many. This is the one to see women. Have you understood me well? The command
says
the one who sees women to marry.
You begin to see
women to marry or men to get married to. You see this one, you leave them, you see another. People tell them, if you see someone, Genesis 24, don't first approach
them.
Get prayer partners, we first prove. They enter them in the heart and it's not the rightful person.
No.
Others you pass your own way.
And you
see others, you keep seeing. Time to change. He told us,
washed
off sins with water in the world. He gives us good hearts to serve him. Spoke in Jeremiah 36, 25-26. And he said like this.
Ezekiel 36 from verse 25. Era ndi bamansiraka amazi amalungi. Era muli babalongofu.
Era ndi bamansiraka amazi amalungi.
Sprinkle on you clean water.
Katika nkuwe cho
kulabira ko. Let me give you an example.
Bible yegamba.
Bible says.
Ebrania 10:21-22.
Nti
musemberirenga Katonda.
Draw unto the Lord.
Nga mujidwamo moyo
taken off the evil spirit. Sprinkled upon water.
Kuziwa mioyo jamwe ne mibiri jamwe.
Spirits in the bodies.
Can brought
the Lord in his holy place.
No mutima
omulongo. A clean heart.
Ngatujidwa momoyo omubi.
Taken off the evil spirit.
Ngatumasidwa kama
sprinkled on water.
To
cleanse our hearts. Our bodies.
Naye amazzi gaitawa.
Water passes where. To cleanse us.
Bible yegamba.
Bible says. Ephesians 5. 25-27.
Ndi atukuse kanisa.
Cleanse the church.
Ngajira masira kama
sprinkled in water.
Upita mchigambo.
Through the word.
Ntuliwa ulira njiri waliwo kutukuzibwa tubadde wane myaka kati
esatu ya 3 years
nga tumasira kama
zimuchikamba. You imagine
which
was to come as water to cleanse you.
Bachi letanga motoka,
bote car,
bachi letanga nyumba,
bote house.
Kati wandi tukudi.
How would you dare God clean then? You see,
it,
you could not dare get clean.
Why
church weak to leave sin?
Because the gospel is
meant to preach as water, as
we
are now flowing. It cleanses the house.
We preached
in as a car, and came as a car, and come at the house.
You know
how it came into trouble.
You
think it comes as water which can cleanse you.
Because
a born again to live sins. I can say me, I'm always in repentance. Every time they are sinning,
they
don't have any little strength to resist sin.
Musumba Benjamin yangamba.
Benjamin told me.
Yeah, I'm just so mad at my zinga. I'm
not okay. Spend a month and is righteous.
Ni kati ya kamala ke ni ya kaitu wedanga mutukiri.
And is righteous.
Ataja kumala kupaka ngira naye mugendo maru.
The end as you too.
Kumanga ti enjiri
for the gospel. Gotten as water to cleanse you.
Oliokowe mbili jokwereza katona ngoli sadaka.
Serve God as a sacrifice.
You
put it as a house.
Ngagwe kutudde mutima ona tukuladde.
In the heart when you do get clean.
It
grows as money. They twist it.
It
turns to money. Money is not bad.
Use
it in this life, in the serving of God.
And
move it to understanding.
Use
your life alone. It's so bad indeed.
What
this world,
yet
for fattening your soul.
God's
given us money, houses.
It's
not what we are going to preach about.
Don't preach
kingdom of God and righteousness. The kingdom of
heaven.
This I just asked
him.
When
you
send us preach, he said,
don't
preach what I will be adding unto you. Where did you read that?
He said, go preach
what I add unto you.
He said,
go preach miracles.
He
send us preach miracles. This will follow them. Preach the gospel.
He
will raise the dead.
The
gospel is another, and chasing demon is another.
The
gospel of miracles is not a gospel. Never. The kingdom of God is not there.
The
miracles will follow.
As
gospel, miracles will follow. As you preach miracles. No. When we preach gospel, we
can.
Now, as we preach, if you offer, God provides good
things.
They come from behind.
Added
on the gospel preach.
If you offer God serving
with righteousness, He raises.
It's
addition.
Not you
preach, we can't preach that.
It's
an addition.
Let's
finish in Ezekiel.
Ezekiel 36,
verse 25.
Era ndiba mansiraka amazzi amalungi. Era muliba balongofu. Ndiba longosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna. 26. Era ndibawa n'omutima omujja. Nente komo oyo mujja munda mumwe.
Iyo yasindisa omoyo omuntu kuvunga.
The Holy
Spirit.
His flesh is peaceful.
Yes, ye bazi.
Praise Jesus.
So nga twetegeka.
As we prepare ourselves.
Yagambe butwe wayo.
Say when you offer ourselves.
Tugenda kandi kugamu kama nze ndi
uwo. It's God I am yours.
Situgenda kubanga ba
kitafu. Don't be like our forefathers.
Kubanga agambye.
For your sake.
Jali tunaza mwe bibi afene bifananye.
Out of our sins with idols.
Nayo badde ne chifananye.
You had an idol.
But it is spiritual father.
Call your spiritual father.
Newe unya.
You wonder.
Mo Bible yo nabwe soma
mse. The Bible when I read
there. Ngagwenda bayita chita wenyo.
Anyone call themselves spiritual father. Except the Father in heaven. What I hear that I begot you in the gospel.
Era mukama fesu yaka tukuti.
Jesus left a verse. Matthew
23. Temubanga ne chita mumula
kusi. Don't have any father on earth.
Kubanga chita mwali.
Ali
mwali mugu.
One in heaven.
Yaita yogera kuba chita fe abembili
jafa. Physical fathers.
Na yebe bulania.
Those Hebrews. Hebrews 12:9.
Our
physical fathers.
About Mondays and
work as a plain to
next away, me or
just the father of us.
That is singing on your
tour. Do much to do as
good.
The father of the spirit is one. If we tell us,
Jeremiah
3:19,
when
you get come back to me, call me father, don't backslide.
Today
we've offered ourselves to him. But you have an idol.
You
go to your spiritual father. Father in heaven, I'm praying. You save me. He sees this, your spiritual father inside your heart. Go, he works for you. You just
not
be your father, you have spiritual fathers over you. Go, that's your idol. You desire.
Cars
are hearts. There's no gospel in your heart.
There
are houses
in your
heads. Whatever you pass, you claim it. That one I take, it is my car.
You
are rot in the head. You have a house.
Mbaga za bukadde
bibiri 200 million
katona ona afumbirwa de
when will you get money
wageto kamera muri kodi ya
katona
mbaga eri baya bukadde
bibiri wedding will be worth 200 millions
wali waga mutume tokereza
apostle we believe
okukiriza kuva mukwa nokule chikamu
cha you are the word of God
wakugamba wali ne chantu kwachi wasoma mbaga eri baya bukadde
wedding will be worth 200 millions
Ezeye mbaga yoyeyo
kati
bandi mwaita kono
kufumbirwa muri mukwaka ya carry your last thing.
Those
in the choirs of the church,
the last
they They propose to each other
that
they
suffer
yet with their sins.
People rarely marry
people in those churches. Look at John. You are a border rider.
Pastor has bought a car worth 500 million.
You will get money border make wedding of 500 million.
When
they propose to them, or they have sent an envoy to them. Leave me, I first inquire from the Lord. But in which way?
Saying,
look at John.
Five
children of one house despising each other. The way you move,
there was
no offering yourselves to God. Now time has come. Let's read in Isaiah.
Isaiah
43 verse 25.
Nze mwene, nze nzuya sangule byonono byokuluwa ngenze. So siri jukira bibi ibyo abiri mukaga njijukiza tuoze fembi
kakati sawa ya kumujukiza tuoze
time to remind him and we reason with him
tuge na gende rimu maso
go before him
ukwangere okwewayo
move off ourselves
tuina bya tugenda kuoza
na nothing we are to reason with him
tugenda mga agwa tushinga
going to tell him we are already
kwanga tuava kunjiri ya mazima
left the gospel of truth
ne tugende ri injili
yenda with the other gospel.
Generations,
many have passed via like that.
They are not
offered to the gospel of truth.
As accept
us as Uganda. As church in Uganda. As church in the world.
As
the entire world accept us, Lord.
And no more
going to plead with him.
For fathers,
they have come repenting.
Even
Joyce Meyer.
She was repenting
all along. She lied to people. She's lied to people 30 years. People used to say,
Apostle,
you call, you are the only one right.
I
say it's not me the right. But the truth is what is right.
It's
what I've tired in the waist to speak.
Need
a few
years
those
of
you thought to be right. And they tell us that we fell long back.
Mm-hmm.
I had God on my side. I told him, Lord,
indeed,
we are servants together with you.
I
and you brought a witness. There I see you. Let's move on. All of us become one same thing.
Yeah,
I offered myself in 2016.
I'm
on for your sake to handle for me.
Yeah.
I offered myself long back.
I could,
hands of God, no one raised me.
Sina yanjigiriza okujja ku Katonda.
Teaching me except
sina ya mumba mu magezi ne wankuba ndo okutegeera.
Wisdom needed understand except God.
Era nakulira mu mikono gye nga akaana.
Akasulibwa
ku kubona akalonda.
On the roadsides and he picked it up.
Byenjogera tali muzadde wange abimanyi.
No, my parent knows it in the flesh.
Era tali musumba.
No pastor.
Abimanyi nti bitendekebwa bwe biti.
They are prepared like this.
Katugoroza nakulira.
I think I grew up where?
I offered
myself in the hands of God. I grew up in his
hands.
I don't know any other parent. Isaiah 43 verse
26. Kitawe yasoka yayonona.
Agamba,
he said,
your first father has sinned me.
Chitawe yasoka
and your teachers
nabasomesa abo
trust grace against me.
Nebono ne linze.
ababadde bayigiriza enjiri bonna
bagikyankalanya
yaŋŋamba nkubuulire mwana wange
nkukuza
nze kennyini kubanga bakitaabo teri ayinza kukuza mu
byenjiri
abaakusooka mu njiri bonna bagamba
kulagenantambuza
mu mawanga muno
I sent you to who to raise you.
Kitange n'atampa wadde ekiragiro n'etteeka waka nafulumanga neŋŋenda nga tewali
aduumira
nasomanga okuva mu pulayimale nga teri akyadde ku ssomero oba muzadde oba mukwano
gwange
nabeeranga ku ssomero nga mbeerayo ne katonda teri yankyalira paka we
namalapaka
olugendo nga lutandisa
olw'eggulunga
mpulira mu mikono gya katonda nali nsobola okwonooneka kubanga saalina
kiragiro
ng'ennyumba buuza mukulu wange waali
wanomubi
bawubirewubireko bajja kujja
bakubuuza
twakula n'oyo waka tetulina biragiro oliwaddemu okufuluma n'olaba firimu mpaka
kumakya
nga tewali biragiro taata nga twasigalawo
naye
nga afumba oba ffe ne tufumba tibiriiko alagira oba okima amazzi oba
tokima
ajja ga ekimira obuusa ne musomesa
eri
twakula naye ku kitundu kyekimu baabeeranga ewaka nga tulinawo abaana
bonna
tetuliiko ine bannange era okukula kwange kwewonyesa n'okubanga kati mpeereza katonda nze nzikiriza kimunakulira mu mikono gya
mukama
okuva ku myaka
12
ne bakulekaawo
nekitaawo
gwe bakulekedde talina
biragiro
twakomangawo ennyumba omanyi woggulirawo
woti
yaali mu kisenge kyeyebase naawe n'oyingira n'akeera n'azuka n'agenda mu
bibyo
ne musamba emipiira gy'ekyalo
gyonna
nikiwunyisa saayonooneka
era tetwayonooneka bwe
ndiba nkuwadde olugendo bwe lwajja lutambula okuva ku myaka
musanvu
nga nina emyaka musanvu olitegeera nti katonda alonda abantu era katonda yakulonda newakubadde wayita mu biki yakulonda era mwetegefu okusangula ebibi byonna singa okyusa ne weewaayo nga saddaaka
enamuokumuweereza May I offer myself in his hands. I wanted to become an assassin.
Or
the president's man. I
got to
training 12 years.
And we climbed to commando
training
Whether
the head is the first every part.
That's
what
I mean.
Yet I sat down and I first prayed that I'm a master. You are joking.
I looked
to my journey.
I
had no one commanding any person.
Yet
God,
and
you tell you, don't do this, don't do that.
Pass
here, don't pass there. Every level he reached the changed version. I
felt
I had to be a special person. My fellow boys told me, at this
age,
you're going to propose to a girl. I said, I will not propose to her. I am different from you.
What
I speak, I didn't understand it. I
thought
till I
passed.
It is one thing.
kyekyo katonda kyagambye nti bakitaawo baali bayonoona nga sirina gye nyinza
kukuliza
bakitange mubiri
my father's in the flesh
kati ate nno taata wange mubiri
my father in the flesh
takuŋŋaana nkuwadde mu kanisa
n'eki
ozanya n'ozanya
you are joking
mama yatutwalako nga tuli
my mother took us when we were still young
naye taata tumulaba nkuwadde alinnye
father stepping even on the
door tetwamulabako wadde
we never saw him
guzanya n'okuzanya
you are joking
ewakanga tulaba ku bayibuli wadde
never saw a bible
nga simanyi nagibikula
I didn't even know how to open it
taata nga tasamira
tetulaba
nkuwadde essamu
wadde
omuzimu ogulinnya naye ng'ali awo omanyi okkula nga tolina sayidi
kyomanyi sayidi zo God has prepared you. He's raising you.
For
your father in the flesh has corrupted. Where would send you in the gospel? Them to abandon you. Teachers who have taught you in the gospel, they are all messed up.
Say,
I'm going to raise. I'm going to now
see.
He carried me in all the schools.
Esther,
we started in she's here. They used to see me.
And they
thought I was knocked by a ship. In the other way. You ask her. And they try on me, but
they
think I was knocked by a ship. Yet
it's
a God who knocked me. This is what happened to him. Me, I speak the gospel there. I first
began.
I felt words of trying to speak to others.
So
was a journey of offering myself from old. And I think of much of it.
From
then 12 years, I never grew in the hand of any person. When we got
birth,
me, I was 5 years.
Mama yasoka na vake waka.
Our mother left home.
Na yeba agaba baganda bango kuva
kumukuru. But they gave out my brothers from the
old. Me,
I remained home.
Sikulira nko mukono gwa mupi.
Not grown in the hand of any person.
When nandi kulide mu yali kitange neti yalina bilagiro.
The father, he had no commands. A man who has no commands, those who saw him, saw him. He doesn't command any person. It's up to you. He told us two things.
There are
two hell, the one of earth and the one of heaven.
The
hell of earth is what? God doesn't punish you on earth. He speaks two words. It's never read the Bible.
He went,
a teacher of the Catholics, and they have put cross on the roads for demons passing the village.
I have
not put my home and they didn't come. Nothing of God.
You ask them,
what I am up to here, they don't know. They just come and say, what is the son up to here?
I
brought you those words. God can handle you. Can handle you beyond.
You
thought that you can handle yourself. Can handle you beyond your physical parents. Let's read verse 28.
Isaiah, Isaiah
43, verse 28.
Chendivavu misa bakuru abomu watukufu.
Nagamba bakuru agenda bavu misa.
When he said me, told me. Don't look at who is elder. All what they do, speak what they do, that this one does this.
Abakuru
all they did is put a scorn on them.
All of
the sanctuary who serve the church,
he said,
this one is a homosexual. This one does this. That one missed the gospel. Don't you think it makes them a prophetic? Those who were leaders, when you look
to the books,
what's spoken of them, what they do, it says, real scorn.
Isaiah
43, verse 28.
Abakuru abomu watukuvu era ndifula Yakobo ekikolimo ne Isirayiri ekivume.
Let's add the next verse.
Isaiah, Isaiah
44 from verse 1.
Neka akano ulira, gwe Yakobo omuweleza wange. Ne Isirayiri gwe naronda. Olwokubiri, bwatyo bwayogera Mukama eyakukola, n'akubumba okuva mu lubuto. Anakuyambanga, ntitotya, gwe Yakobo omuweleza wange. Nawe, Yesulini gwe naronda. Olinyo olwokusatu. Kubanga ndifuula amazzi. Ndifuula amazzi. Kubanga ndifuka amazzi kwoyo alumiddwa ennyonta. N'emigga ku ttaka ekkalu. Ndifuka omwoyo gwange ku zadde lyo n'omukisa gwange kundayo.
Kikiseera kino kyowulira.
The time you hear.
Atumansireka amazzi.
Sprinkle on us water.
Nga sinyota yamere yanjala yamazzi yabadde
tulumu. Not thirsty of water which was on us.
Nankubadde enjala.
Neither famine of food.
Na yeye okuli ekigambo
kya Katonda. But hear the word of God.
Ati atufukako omwoyo we n'omukisa.
Pours on us in the spirit and a blessing.
Era agamba onyolo okuna n'olwokutaano.
See the verse 4 and 5.
Isaya sura ya 4 n'olunyiriri olwokuna.
Isaiah 44 and the verse 4.
Era baliroka mumuddo ngenzingu kumabali gemiga.
Era okuloka kugenda kubeerawo.
Now the growing is going to happen.
Okukula kwenjiri obwakabaka wano obukirivu egenda kuba ku speed.
The growing is to be on high speed.
Ngabwe kitabanga.
Has never been.
Kubanga omusibu yasiga
enjiri. For when the sower sowed this gospel.
Wali we yali yasiga amagwa.
There are those who sowed in thorns.
Enjiri y'obulimba.
The false gospel.
Kati aga tugenda loka wakati mu enjiri y'obulimba mu magwa.
The false gospel in the thorns.
Ku speed yeki
tayo. And the high speeds.
Isaya esule ya na mwenya nolu nyiriri olwokutaano.
Isaiah 44 verse 5.
Ti wali ba wali gamba nti nze wa mukama.
Hi wali ba bali gamba.
The Bible will say.
Nze ndi wa mukama.
I am of the Lord.
Erechi chitwa akoso kuva kumacha.
Did from the morning.
We take it to gena kudamu.
We going to resume.
We were enjiri obaka baka wa kana obutukiri.
Gospel of the kingdom and righteousness.
Natumu gamba kama tusonywe.
The Lord forgive us.
But baba were enjiri eso bulima.
False gospels.
Era twe were Christ
omutufu. Offer the right Christ.
E yatuwe bwomu bwati.
Don't given us.
Atonda byagale yesi.
God loved the world.
We were kanisa jaga no kudoku
nona. The church is coming. Itaina
bani wa Adolfine. Okudamu jiziba. Abatukuvube
only ones
so sibizime
not buildings
kubanga agambye wali bawa abalivayo ne bagamba
I am of the Lord
kati gogamba
now you say what
ugamba choli wani
say you are of who
oli wa satan
you are of satan you are of who
sikwe wayo ko
not to offering yourself
aha bala ne bagamba bati
others say what
Isaya esule ya na mwenya n'olunyiriri olwokutaano
Isaiah 44 verses 5
wali bawa aligamba nti nze Nzewa mukama. Nomulala aliyetumeri nya lya Yakobo. Nomulala aliwandika nomukono gwe nga wa mukama.
Omulaye wandike ko.
Another rest on themselves.
Nzinze ndi wa mukama.
I am of the Lord.
Simmo mwagalo kwe kubako tatu.
You want to tattoo your body.
Wandike ko gugambo nzinze ndi wa mukama.
You write the word of the Lord.
Gurayo obuko mu
bambale
bambale obuko mu butagasa
uwandike
kunze ndi wamukama basebo ne banyabo.
I am of the Lord, ladies and gentlemen.
Ubaganze ne wayo ne shekwe wayo sina kuke naleka.
It's nothing I left out.
Era ne wayo ri omoyo omutukuvu.
I offered with the Holy Spirit.
Nganziru ko moyo
omubi. I run the evil spirits.
Omuzimu omutukuvu.
Ngaye bagamba. As they say.
Ne wayo ri omoyo omutukuvu obujuvu.
The Holy Spirit is fullness.
Ne wayo ri njiri wakaba ka wano obutukiri.
Gospel of the kingdom.
Wakaba ka bwomugu.
The kingdom of heaven.
Ne ncha wengire yo bulimba.
And I hated the false gospel.
Ngiri byenfuna byense.
Gospel of things of the world.
Ne wayo ri Kristo omutukuvu.
I offered with the right Christ.
Ai twa kigambo cha Katonda. Era na Katonda.
And this God.
Ne ncha abakwisa bo bulimba.
The false Christ
newayo ekubere kanisa ya Christ
the church of Christ
nabani wonkwa do
rufunyo
okuzimba banjo kubere kanisa jaga nokuddo kunona so sikwe waeri okuzimba bizime
offer to build building
ebizime tujja bizimanga makunga
ali will be built a synagogue
ngabwa yogera mu Isaiah nya
Isaiah 4
onyoro okutanda
the verse 5
pako ruwo mukaka
6
waliberawo wema
there will be a tabernacle
era mukama aligisaka ekiti wa guru kuyo
glory on top of it
okubawo nyo musana
save from the sunshine
nebugumu
in the heat
okubawo nyenkuba awamu nempewo
even the cold
ebige makunganiro
those are the synagogues
ekanisa si kizimbe
church is not the building
obulimba ba satan bwe twali twagobera
lies of satan we follow
kisera kya kubuvamu
time get out of
here katina wete ka bible yegamba
the bible says
mubagalatia esura esoka
Galatians chapter 1
mulukaga pako lwe 10
verse 6 to 10
ndikebe baruwa ngegamba wanti ya batu
let us say of apostles
oba
oh
nti malaika yavudde mugulu
angel from heaven
ngalete injili yenda
bring another gospel
let
them be cast
tugenda kolimire injili yobulimba
cast the false gospel
ne satan yagireta
Satan offered to the Lord preach the gospel of truth.
Soma bulungi olunyiri olwo.
Read well that verse.
Nabo wetegeka bwetegeka.
Prepare yourself.
Atebwe tutukayo tudda mukunafua.
Kozesa
n'amaanyi manje omwoyo mufugage nokwongerako.
The spirit will add on you.
Katonda agamba soko demu amaanyi okumenya omwoyo.
Strong and courageous.
Nange mbere wamuna.
It will be with you.
Abagalati Yesu lesoka n'olunyiriri olwo mukaga.
Galatians chapter 1 and verse 6.
Neunya kubanga musenguka mangu bwe muti yabaita mukisa kya Kristo okugenda eri enjiri efana n'obulala olw'omusanvu si ndala wabula abantu ababateganya abaagala okukyusiza eddala enjiri ya Kristo olunyo lw'omunaana naye obanga ffe oba malayika ava mu ggulu bw'abuuliranga enjiri wabula singa bwe twababuulira akolimirwenga olunya olw'omwenda nga bwe twasooka okwogera bwe ntyo bwe njogera kaakano nate nti omuntu ababuuliranga enjiri wabula singa bwe mwaweebwa akolimirwenga
Yes. Kubanga abatume nabo baali beewuunya.
Apostles to wonder.
Nti mazima mu njiri gye tubabuulidde.
The gospel we preached. Murabyemu
kitwali.
You see, take it.
Murabyemu ebizimbe na biki byonna.
Buildings and the others.
Nene wuunya okuva eri okuva ku njiri ya Kristo.
To leave the gospel of Christ.
Okugenda eri enjiri endala.
To go to another gospel.
Nagamba kabere baruwa bagamba nti
erivudde. Let us say it's come from us.
Oba nti malaika
avudde mu ggulu. Angel from heaven.
Bw'aleeta enjiri nga si Yesu gye yatugamba.
Gospel not Jesus told us.
Kubanga Yesu yatugamba.
But Jesus told us.
Mu Matayo 10.
Matthew 10.
Nolwo musanvu.
The verse 7.
Nolwo munaana.
Bwe
muba mugenda.
You go.
Mubulire obwakabaka bw'omu ggulu busembedde.
Kingdom of heaven is at hand.
Mulyoke muwonye.
Then heal. Mugobe emizimu. Demons and raise the dead.
Ne batugamba.
They told us.
Matayo 6:33. Musoke munonye obwakabaka bwa Katonda.
The kingdom of God. And the righteousness.
Bino mbibongereko.
This I added them.
Engi nje twava kunjiri obwakabaka bwa Katonda obutukirivu.
Gospel of the kingdom. Obwakabaka
bwomu.
In the kingdom of heaven.
Ne tugenda kuchitwale.
We went to take it. I see the thing of God.
Nyumba yo.
I see your house. I see
travel
nations.
Eya bileta akolimira.
One who brought them little
bit.
That Satan.
Mukolimira
dala.
Ari mungai fetu damu bintu bibi kishuru
sendo damu na foolish things.
Wow.
Yes, you have
praise Jesus.
Kubanga nemba kolise kyo kubi.
In the second Corinthians.
10 na mwaga.
Chapter 11 is said.
Nti abantu nemuva eri omwoyo
omutu. You get from the Holy Spirit.
Neri Kristo. Nemufu no muomulala.
Get another spirit.
Katusomeyo tubulira.
Let's put there we hear.
Aba kolise kyo kubiri esule ye 10 emu. Nolunyiriri olusoka.
Second Corinthians chapter 11 from verse 1.
Singa mungu minkiriza ngusirusiru obutono. Era naye mungu minkirize. Olinyo lwe kubiri. Kubanga mbakwatirwa obujja bwa Katonda. Kubanga nabafumbiza bamu omu. Ndyoke mbaleete eri Kristo. Ngabo ng'omuwala omulongoofu. Olinyo lwe kusatu. Naye ntidde. Ng'omusota bwe gwalimbalimba kaawa mu bukuusa bwagwo. Mpoza ebirowoozo byammwe okwonoonebwanga mu kulaba. Wamu ne mu bulongoofu ebiri eri Kristo. Olinyo lwe kuna. Kubooya jja bw'abuulira Yesu omulala. Bwe mutaabuulirwa. Oba bwe muweebwa omwoyo omulala gwe mutaweebwa oba njiri ndala gye mutakkiriza mukola bulungi okumugumiikiriza
kiddala kituufu oyajja
through the one coming
bwabulira Kristo omulala
preach another Christ
tulabye ba Kristo ababuliwa
mirembe gino Christ preached in these generations
nga balala ku Yesu kutwafu na mu
Bible different from the Jesus we got in the Bible
bwe muweebwa omwoyo omulala
he was given another spirit
abantu batutusiza omwoyo
ne
baleeta mu omuzimu
and they brought a ghost
ne aga omuwe bwenjiri endaje mutawe
mwezo
kujigumikiriza laba bwetu agenda tujigumikiriza
we
tubera
bury it and we maintain
ourselves
but today
uruka kubigirira
arise on your feet
twagala tuwewe twasose ntugamba mukama
first told the lord
tutudda mukwe waeri omoyo mulagwa
atuwe another spirit given
ogwitibwa omuzimu omutukufu
called the holy ghost
ne tuwaeri omoyo mutukufu yakambiko yabatumi
spirit came in the acts
esule yokubi
acts chapter 2
lokusa nolokona
eyaja
munimizo omuliro
came in the tongues of fire
kubikulwa nyatanu ne mulaga etabazo omusanvu ezo omuliro
lamps of fire
ezaka masuga
katonda
emyo omusanvu ejaka
the spirits of god
ejukulo bujuvu
make his fullness
kutwayaniriza
we welcome
ne twagala atwegane injili yonne yobulimba
gospel
ate twewe eri katonda
offer to the lord
okubuli enjiri okabaka bwa katonda
gospel kingdom of god in the righteousness
ngegwanga eri ayita
as a nation called
wa mawanga bonna
other nations
mutuma na twewe eri Kristo mutu
we offer the right Christ
musara yafe
in our prayer
yatandika nokusiba
began with fasting
katinga tuyongere mukwe wayo
moving and offering ourselves
kitafu muyize bintu byo
father almighty
kabaka kabaka
king of kings
tukugulumiza
we glorify you
tukudize kitiba nete
give you glory and honor
tukwebaza
we thank you
watusubiza
you promised us
isaiah
48:17
nabanze mukama
see I'm the lord
ayigirizo okugasa
teach you to prophet
era barage kulu
show you the way
yemba
kama
tuze
Lord we've come
kusinzira kusala kutwatandise kumachagare
no
watu yigiriza kusina mu
Daniel
esure iyo mwenda kuvira da kulunyeri
oromo 7
nokukira
ndiwe
nalinga asaba eranga njogera musare yokwewaayo maleka Gabudeli n'abuusibwa mangu ago mukama naffe olwaleero twagala okwongera okwewaayo mu mikono gy'essubo muyize ebintu byonna ku mulundi guno gwokka mukama nga tuzze okwenenya n'okwewaayo gy'oli eri enjiri y'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu mu bwakabaka bw'omu ggulu kubanga gw'otuyigiriza nga bw'otugamba wali mu mikka essula y'okuna n'olusooka pakula okutaano ne mu Isaaya essula y'okubiri n'olusooka pakula okutaano tolituuka munaku ez'oluvannyuma olusozi olw'ennyumba ya katonda ekkanisa yo lulibeera ku ntiko osinga obusozi obwetooloddewo obusozi obw'ekkanisa y'obulimba obusozi bw'obulogo ebyobufuzi by'abasitaani ebyobulamu by'abasitaani ebika n'ennimi n'amawanga nga biteekebwa wansi amawanga gali kulumuka nga lwajja ku lusozi lw'ennyumba yo olusozi lw'ekkanisa yo okuyigirizibwa katonda era n'olwayo mukama okikozi ku lusozi lw'olutukuvu lwasiŋŋanya omwoyo w'omutukuvu nga bwe yasuubizibwa yokaana essuula ey'ekumi n'ennya olwa 26 nti omwoyo bw'alijja alibayigiriza byonna era alibajjukiza byonna n'olwayo atujjukiza engeri y'okwewaayo nga bw'atugambye nti twali twakukooya nga tetwagala kwewaayo nga bw'atugambye mu Isaaya essula ya 43 okubira ddala ku nyiiri ayi kabakabakabaka ng'agamba nti twali tetwewaayo nga tetwagala kuwaayo naye nga tukuweereza n'ebibi era nga tukukooya n'obutali butuukirivu leero ogamba gwe mukama asangula obutali butuukirivu bwaffe obadde ng'ogula ogunene nga mu Isaaya 44 okubadde ng'ekizikiza ekiyo ekiziyivu ekikutte mukama n'ogamba oli mwetegefu okusangula ebibi byaffe bwe tujja ne tuwewaayo nga mu Isaaya 44:1-5 tewalibeerawo abaligamba nti nze ndi wa mukama tewalibeerawo abaligamba era ne beetuuma erinnya lya Yakobo era abalala baliyewandiikako n'emikono gyabwe ntiffe tuli ba mukama nabwe olwalero ayo muyise ebintu byonna tujja n'okwewaayo ssebo kitaffe omuyise ebintu byonna omwoyo waatubikkulidde nga bwe yasuubizibwa mu Yokaana essula y'16 12:12-15 bwe yagamba nti mbadde n'ebingi ebyokubagamba naye nga siraba waakubiteeka naye omwoyo bw'alijja alitoola ku byange n'abawa kubanga ebyange bya kitange era alingulumiza nze era alibabikkulira n'ebigenda okujja atukoze bulungi omwoyo ow'amazima n'olwayo tuyimusa amaloboozi gaffe yimusa eddoboozi lyo yimusa eddoboozi lyo ogende mu maaso n'okwewaayo eri enjiri ey'amazima owulidde bayibuli ng'egamba mu Bakolinso ekyokubiri essula 11 oluyo olusooka paka olw'okusatu nti naye ntiddemu ng'omusota bwe gwali mahaawa mu lubereberya essula y'okusatu ne balekawo amateeka ga katonda n'ebiragiro bya katonda bwe baabissuula n'agamba nti nga mulimbibwalimbibwa mu kulaba awamu n'ebyangu ebiri mu kristo bwe mubuulira bwe muwuulibwa enjiri endala bwe muweebwa omwoyo omulala era ne mubuulira kristo omulala muyinza okukigumiikiriza nedda mukama watulabula ng'osinziira bagalatiya yesu lw'esooka olunyiriri olw'omukaaga paka olw'ekkome nti kabeere malayika ava mu ggulu eba ebbaluwa egambibwa nti evudde eri abatume ng'ereeta enjiri endala akolimirwenga mukama atukolimira sitaani eyaleeta enjiri y'obulimba enjiri ey'ebintu by'ensi eno ey'okwegomba kw'ensi eno kubanga watugamba mu Yakobo essula y'okuna eyeegomba ensi afuuka mulabe w'omukama era n'ogamba ssebo omuyinza ebintu byonna eri abagibuulira bafuuka balabe ba katonda twali twafuuka balabe bo okugobeera enjiri y'obulimba nga tulekawo enjiri gye watutuma mu Matayo essula y'ekkumi olw'omusanvu paka olw'omunaana bwe wayogera ng'ogamba bwe muba mutambula muwulire obwakabaka bw'omu ggulu nti busembedde era mulyoke muwonye muzuukize mugobe n'emizibu naye mukama twali twakyusa enjiri yo nga tuli ku njiri ey'okwegomba kw'enseeno enjiri y'ebintu by'enseeno ate ebyo nga babitusuubiza wayogera ng'ogamba mu Matayo essula y'omukaaga olw'13 n'ogamba nti weewaawo musooke munoonye obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu ebisigadde n'abiwongerako mukama twenenya nga tukusaba otusasi era nga twewaayo mukubeerawo ku mukama bwe twasooka okugoberera enjiri ez'obulimba bwe twalekawo okusooka okunoonya obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu obwakabaka bw'omu ggulu ne tulyoka tugenda eri enjiri efaanana obulala nga tugoberera obulimba bw'ensi eno nga tugoberera okwegomba kw'ensi eno naye oluwaleero twewaayo nga kinomo twewaayo nga kinomo weeweeyo ow'oluganda weeweeyo eri katonda obeere omuweereza we ow'ekigambo kya katonda enjiri y'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu mu bwa
bwakabaka obwomuggulu kubanga katonda anoonya abakunguzi babadde batono abakunguzi abasobola okununula abaana ba katonda n'obayingiza mu bwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu mubwakabaka bw'omuggulu naye babadde batono wabula leero ggwe kinnoomu mugambe mukama ompe obutume ompe obunabbi ompe obusumba era omubuulizi bwenjiri mbeere abona waalina okumanya leka mbeere nabbi bo omulundi gune gokka mpeereza enjiri y'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu mu bwakabaka bw'omuggulu mukama nkusaba onzikirize mukama nzikirize olwaleero mukama nzikirize olwaleero leka mbeere wuwo mukama nabwoŋŋambye lwe isaaya 4 tewalibeerawo olunyolo olw'okutaano tewalibeerawo abagamba ntinze ndi wa mukama tewalibeerawo abali etuuma erinnya lya isirayiri mukama okyusiza amannya gaffe otuumye agaga ag'ekitiibwa era mukama walibeerawo abeewandiikako ntinze ndi wa mukama kiwandiike ku mutima gwo kiwandiike ku mutima gwo ndi wa mukama ennaku zonna ndi wo ayi mukama neewaayo nga nze neewaayo ng'ekanisa ey'omulembe omupya okujjudde okumanya katonda neewaayo ng'ekanisa mu uganda mukama ndi kanisa yo ndi kanisa yo era ŋŋenda kubuulira enjiri y'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu mu bwakabaka bw'omuggulu mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu neewaayo mukama neewaayo olwaleero yimusa eddoboozi lyo weeweeyo weeweeyo kubanga owulidde katonda mu isaaya ey'4:3 n'agamba twali tetwewaayo twalemererwanga okwewaayo naye ne tumukooyanga nga tumuweereza n'ebibi nga tumuweereza n'ebibi n'okwonoona okungi nga tumukooya era n'atugamba mu balumi esula ey'omukaaga n'agamba mu biro biri eri twawangayo emibiri gyaffe okuweereza obutali butuukirivu ebitundu byaffe okubeera okuweereza ery'obutali butuukirivu naye olwaleero olw'okutukuzibwa olw'okudizibwa obukya tweweeyo ebitundu byaffe okubeera ebikozesebwa okuweereza obutuukirivu kaakano kyetuva twekutte fefenna n'abaruumi esula 12 olunya olusooka n'agamba nti tubeegayiridde abooluganda nti mweweeyo nga saddeeka ennamu okuweereza okw'amagezi nga tetugoberera mirembe gino okwegomba kwazo tukuvaamu tukuvaamu mukama tusaba otukkirize tusaba otukkirize onaku olwaleero tukkirize tukkirize ngakinoomu tukkirize ng'ekanisa eya new generation tukkirize ng'ekanisa mu uganda mukama otuma omwoyo wo atululumirize atukulemberemu okuwulira enjiri ey'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu mu bwakabaka bw'omuggulu tusobole okuwonya abangi omuyinza ebintu byonna tuma bamalayika tuma 10 ez'abamalayika mu kwolesebwa mu birooto ne mu buliwo okwetoola uganda uganda yonna mukama nga tugiwa emikono gyo bagirumirize okubuulira enjiri ey'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu bwakabaka bw'omuggulu otonda w'ennyonta tonda w'ennyonta tonda w'ennyonta ey'okuwulira enjiri ey'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu bwakabaka bw'omuggulu twewaayo twewaayo gy'oli mukama twewaayo ng'ekanisa mu nsi yonna leka otonda w'ennyonta mu kanisa yonna mukama mu nsi yonna nga bayayaanira enjiri y'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu mu bwakabaka bw'omuggulu basobole okubusikira basobole okubusikira bawone okuzikirira bawone okuzikirira ayi mukama wagamba mu Matayo esula 6:9 akole 11 nti tusabe bwetuti likitaffe ali muggulu erinnya litukuzibwe n'obwakabaka bwo bujje neyagala bikolewe mu nsi ngebikolebwa mu ggulu mukama obwakabaka bwo bwakubuuzibwako muluka ng'abagamba nti mukama obwakabaka bwo bujja ddi n'obagamba buli mase kati gammwe ye mwoyo mutukuvu nabwe wagamba Matayo esula 12:28 bwebanga ngobe emizimu ku bw'omwoyo wa katonda obwakabaka bwa katonda bubakidde labisibwa omwoyo w'omutukuvu n'enjiri y'obwakabaka bwo enjiri y'omwoyo mutukuvu enjiri y'obwakabaka bwa katonda eriva mu kuwulira n'okuwa ekigambo kye bayibuli yeegamba mu Yokaana 6:3 ebigambo bye mbagamba bwe mwoyo era bwe bulamu enjiri y'obwakabaka bwa katonda etambulira mu kigambo kya katonda okusobola okujjawo ennyonta wamu n'enjala eyogerwako mu Amosi 8:12 libera wenyota nenjara nasia kulia mere sia kunywa mazi na yeye yokulira ekigambo cha katoda mwanjiri wa kama kama katoda na mutukirivu mwakaba kwa maguru tuwe wayo lero tuwe wayo lero tuwe wayo mikono ya mkama tukirisha mkama kuvanga watu suliza masaa 19 paka mimi mara mo tuwe wao walibera wechoto choku kumanya choku manya katoda oku today mechi ni mache nechoto chinolero erano gamba siri ya mawe ya mo kuni mutukirisha kwawe ya ma mwaka ogwaru kumurenda chenda mukaga chenda mukaga mobiri go gamba kutu waku gamba miuganda motu kuruwa katonda nekuresi ya fe tunayimila era waranga waranga mumawanga gonda nte kwanga Uganda lini uja na ivaivo noku disiwa uja okwa mani neko utusha uja kusoka notile kama nyota ehenjiri eyo waka 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 katonda na mutu kirifu mwaka waka 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 na fe mkama kwe wayo kubere mkama elilia elio kuweleza yota demo kumanyo kwa Gana maso sabe.
Move on, pray.
Gena maso sabe.
Move on or pray.
You must double zero.
Raise up your voice.
Osobola kuva woli.
You can leave the place where you
no
are.
No genda koma chifechira.
Go in another place.
No singana yomuganda.
Get your brethren.
No mugamba.
And tell them.
Abatume 10 na babi.
Apostles 12.
They were Yesu.
Na
batikenjiri.
Yoma
kama kama akatonda.
No
mutukirivu. Jadutegebeko. Ntoba kama kama akatonda. Bora bikira mili mujo moyo mutukufu. Mateo 10 na babi mona. Na gole mishini. Kwa moyo wa akatonda. Kwa kama kama akatonda. Na bora mshwa masekati dafu. Era ne biya yagala nelikoreba mosi nelikoreba moguru kubanga omoyo ndabo yakora mubiro bya bena bimusha bemlani ya sura munana onyoro kutano akoro mukaga era ne biya moguru nale tefana biya moguru nelikoreba kusi nekuna mukama atikoshe kwa pambu za mutume ndi hopu witness orugendo le golo akubikula nelikoreba moguru bisore korebwa erondo tubulie ndiri yowa kala kama kama no tukirivu kabakawa mukuru bible inawe gamba ntiangiria hiyo yeye moyo mtukufu moyo kana mkaga mkaga msafi ntiangiria moyo mbaga we moyo yawe mudalo erana gamba amosi munana orunyeruri orwekome pakumna beri walimera wenyota menjara si akuria mere si akuna mazi ne kuhudira chikamba chakuru chikamba chenji yeye wakabaka wakuru no mutukirivu era tudambi no mutukirivu uva mukukirisha barumi Esule kome onyoro mwenda pakore kome na bili agamba ntio muntu akiriza na mutima kwi wewe mutukirivu mena agamba barumi kome onyoro kome na mushafu ntio kukiriza kuva mukuria na kuye chikamba cha katoda abantu bakatoda abana bakatoda batemu bafune mutukirivu uva mukukiriza na kukiriza kuva mukuria na kuria chikamba cha katoda echenjiri yo bakaba bakatoda na mutukirivu kama mukuru era babere abakozi abechigamba sisi baulize nabo atugamba yakobe sura ya 10 orunyerere sura ya 14 paka 10 mukaga na gamba ndio kukiriza ukutali ko mikono kubera kufu kakano kukiriza kwa fuu kwa hiyo msiwa kama mchigamba tu abantu wao bawe wao tukirifu bawe wao tukufu msa dabasi sarango gamba mukama urwarero ne wayo mukama ne wayo nga Eso kuereza ne wayo kuereza ne wayo kuereza mujire bakaba kama kadona nabo tukirize nkusabe nzikirize nsabo kirize ekanse ni jereso nsabo tukirize nsabo tukirize mkama nsabo tukirize na kanisa mu Uganda jo wadomo ribo okuri embera mu okuiti bako kozo subi za manga okuri kugwanda sheria ya Uganda olwarero tuyimo sema kama tuyimo sema kama ne wayo kuwe kanisa mu shiona tujwaye mikono jo oditeka manyota enyota 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 eyanjiri wakabaka bakatonda n'obutuukirivu mubakabaka bamugulu yemusadda baziryo tambula tambula mo tambula mo bayibuli yakukkiriza ng'egamba mu balumi 14 nyweza emikono egiragaya n'amavivi akatukumina bakagwosisuka mukwate ku mukono mugambe gwe uganda weweyo gwe uganda weweyo eri mukama okubuulira enjiri y'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu mubwakabaka bwamugulu mugambe gwe uganda weweyo weweyo gwe kanisa mu uganda weweyo bamba weweyo eri mukama weweyo eri mukama okuweereza obutuukirivu okuweereza obutuukirivu okuweereza obutuukirivu weweyo weweyo gwe kanisa mu nsi mugambe gwe nsi gwe kanisa mu nsi gwe kanisa mu nsi weweyo na yesu bwe yakikola n'anunula abangi n'atugamba twetika omusalaba gwaffe tumukoberere naffe twetika omusalaba olw'abangi mu linnya lya yesu omwana wa katonda mulamu today we are giving in our lives to serve the gospel of the kingdom of God and its righteousness in the kingdom of heaven twewaayo mukama twewaayo gy'oli tuli musamalabazi gaffe twewaayo mukama yenze ensi yonna yenze ensi yonna ku nsonda enyesa ensi ku nsonda enyesa ensi ezogerwako mu kubikwesula omusanvu onye olusoka bamalayika abali ku nsonda enyesa ensi batukwatire ku nsi yonna bagiteekeko enyonta bagiteekeko enyonta ey'enjiri ey'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu mu bwakabaka lw'omugulu bayibuli n'egamba mu matayo esula ekkobe olw'omusanvu n'olw'omunaana bamamugenda mu buli obwakabaka bw'omugulu tibusembete naye mukama tubadde tetumanyi ggulu tubadde tetumanyi ggulu naye olwaleero twewaayo okulitegeera kubanga wabikulira omutume pawulo mu bakolisa ekyokubiri 12 onye olusooka paka olwokutaano n'omutwala paka mugulu eryokusatu naffe olwaleero mukama tusobola otuuka ne tumanya paka mugulu eryokusatu waliwo eggulu era ekitundu ekyawansi lyoyogerako wali mu yokaana esula y'omunaana 23 tewaliwo ekitundu ekyawansi n'ekyawaggulu ekitundu ekyawansi kikolebwa eggulu eryokuna mu kutondebwa lyolaga mu lubereberye esula esooka onyola omukaaga paka olw'omunaana nti ebbanga n'oliyita eggulu era mu bbanga ly'eggulu mu lubereberye esula esooka 14 paka 2 n'oteekamu ebyaka eminene bibiri omwezi enjuba n'emunyenye era mu lubereberye esula esooka olunyola omwenda paka 12 n'otonda olukalu n'agayanja olukalu n'oluyita ensi naye wayogera mu ngero esula y'omunaana olunyola semwalumu nti eno ensi ebeerekamu era wayogera waliyo ensi endala mwenda ekyo tukitegedde naye mukama bwe twambuka mu kitundu ekyawaggulu waliyo heaveni zisatu waliyo heaveni zisatu nabweyogera mukama mu zabbuli eyakikumi 48 n'ogamba iwulira ggwe mukama eggulu ly'eggulu lyonna ayi mukama bayibuli eraga lubereberye essuula ey28 onyola 10 n'okukeera yakobo bwe yali yeebase bamalayika nga bakka ku madaala n'abayambuka nga bakkirira baali bambuka mugulu eriddako waggulu awo eggulu eryasooka mu kutondebwa eryogerwako mu ezeekeri 10 olunya olusooka n'okumi ng'egamba n'endaba ebbanga eri wamasekani waggulu w'abakerubi mukama lyeggululyo erisooka erimu ekibuga kya katonda yerusalemu eky'omugulu yeegerako ebulaniya 12 olunyerere olw22 paka 23 ekuŋŋaanira eddene eryabamalayika n'abatukuvu ba katonda tunaabibuulira tunaabuulira eggulu mukama era bayibuli egamba mu ezeekeri esula esooka nti eggulu ly'eggulu neryeggula eggulu ly'eggulu neryeggula n'endaba ebiramu bina nga biva wakati mu muliro era waggulu w'ebbanga eryali ewaggulu w'emitwe gy'ebiramu ebina n'endaba y'entebe bayibuli egamba eryo ebbanga likola eggulu ery'okubiri mu kitundu ekyaggulu wabula bakolisa ekyokubiri 12 olunya olusooka paka olw'okutaano neyogera ku ggulu ery'okusatu mu kitundu ekyawaggulu omuli olusuku lwa katonda gadde n'obwa edeni omuli entebe ya katonda eyogerwako mu kubikulirwa essula ey'okuna olunya olusooka paka olw'okutaano mukama tuggulirawo obwakabaka bwo tuguyawo enjiri ey'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu mu bwakabaka bw'omugulu yimusa eddoboozi mukama akuwa omukisa mukama akuwa omukisa kubanga agamba bwetunasooka okunoonya obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu mu bwakabaka bw'omugulu ebirala byonna anaabitwongerako atwongerako waliwo ebingi waliwo emirimu waliwo sente waliwo amayumba waliwo amamotoka mukama gwatwongerako olwaleero olw'okukkiriza ne twewaayo okubuulira enjiri ey'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu yagamba abatume nti mwalekawo byonna okugoberera enjiri y'obwakabaka bwakatonda n'obutuukirivu naye muliddizibwamu mukulu kikumi ne kusu kikumi muliddizibwamu emirundi ebiri weweeyo teweeraliikirira nti oli mulwadde mukama akuwonya mukama akuwonya mukama awonya mukama awonya kubanga yagamba bwetunaabuulira obwakabaka bwamuggulu tulyoke tuwonye tuzuukize tugobe emizimu mukama wuuyo wuuyo abawaamaanyi abawa amaanyi olwalero abayimusa ayimusa uganda ayimusa uganda ayimusa ekanisa mu uganda ayimusa uganda ayimusa ekanisa mu nsi yonna agigabira enjiri agigabira enjiri ey'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu obwakabaka bwamuggulu era tujja tuuka okubuulira waggulu w'eggulu bayibuli weeyogera mu beefeso esula eyokuna 19:12 nti yesu yali yanaayita mu ggulu lyonna n'agenda waggulu w'eggulu bayibuli neetulaga wali mu zabuli ey'ankagamu8 18 nti n'alinya waggulu w'eggulu nanyaga n'agaba abatume banabbi abasumba ofuuka nabbi wa mukama ofuuka omutume we ofuuka omusumba ofuuka omuwulizi w'enjiri ey'obwakabaka bwa katonda ofuuka omukozi w'ebyamagero ofuuka gwa uganda uganda oyitiddwa ofuuka nabbi wa mukama ofuuka omusumba omuwulizi w'enjiri avuunula ennimi avuunula ebigambo eby'amaanyi avuunula ekigambo kya katonda wuuyo isivurisivu funa omwoyo wa katonda funa omwoyo wa katonda mufune wuuyo wuuyo ayitamu leero wuuyo ayimusa ebiro eby'enjawulo ayimusa abatume ayimusa bannabbi ayimusa abasumba abalina okumanya enjiri y'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu obwakabaka bwamuggulu wuuyo mukama akulaga waggulu w'eggulu kubikkulirwa 21 onyalusooka nti waggulu w'eggulu eggulu n'esaabiriwo balirivaawo wali eggulu erijja n'ensi empya gyetutwala abantu okusikira baana aba batukuvu mukama akikoze mukama akikola ayongera okikola mu nsi yonna osaanidde
mukamaosaanidde
kabakabaka tukugulumiza onaku olwalero tukudiza ekitibwa
netendomugambe
mukama 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 nzikiriza mukama nzikiriza
olwalero
nzikiriza mbeera omuweereza wo
mukama
mpeereza wamu naawe mukama nze mutume gundi nze nabbi gundi nze muyimbi nze musomesa gundi era nze nze kanisa ya new generation nkusaba onzikiriza mukama nze kanisa mu uganda nzikiriza mukama mbuulira enjiri y'obwakabaka bwo n'obutuukirivu mu bwakabaka bw'omuggulu nze mukama nze uganda gwe wayita nze gwe wateekako okuyitibwa n'okulanga mu nsi yonna nzikiriza mukama mbuulira enjiri y'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu mu bwakabaka bw'omuggulu okuwonyezebwa kulabisibwenga okugoba emizimu abantu bazuukizibwe mukama revive etuukirizibwe tuukiriza katonda waffe tuukiriza omuyinza ebintu byonna kituukirize nze kanisa mu nsi yonna nsaba onteekeko ennyonta nsaba onzikirize onteekeko ennyonta ey'enjiri y'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu mu bwakabaka bw'omuggulu nze ensi yonna tewayagala ennyo mukama n'okuwaayo n'owaayo omwana wange ndokolebwe nzikiriza mukama nzikiriza ku mulundi guno omuyinza ebintu byonna njija n'okwewaayo nga neewaayo eri kristo omutuufu mukama neewaayo eri kristo omutuufu kiseera twewaayo eri kristo omutuufu bayibuli yegamba mu yokaana esula y'okusatu onyole 16 paka 22 katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka omwagalwa ensi erokokere ku ye kubanga katonda teyatuma mwana we okusalira ensi omusango naye ensi erokokere ku ye buli amukkiriza tegumusinze atamukkiriza gumaze okumusinga naye raba waliyo bakwiza abalala bakwiza b'obulimba bayibuli beetulabuddeko mu bakolinso ekyokubiri 11 onyusoka pakulo okutaano nti bwe mubuuli bakwisa omulala muyinza omukkiriza mukama waffe yesu kennyini yatulabula nga agamba mu matayo 24 nti walijja bakwiza b'obulimba ne bannabbi ab'obulimba mukama olwaleero ayo muyinza ebintu byonna yesu kwisa omwagalwa omwana wa katonda omulamu okukoma wa gy'oli erigwe weka mukama bayibuli eyogera mu yokaana essula esooka onyole 14 kigambo yayambala omubiri n'alabisibwa gye tuli etumulaba ng'omwana oyo omu yekka eyazaalibwa kitaffe naffe olwaleero tukomawo eri yesu kristo omwana wa katonda omulamu ayitibwa kigambo kya katonda bayibuli emwogerako mu yokaana emwemu ng'agamba nti ku lubereberwe waliwo kigambo kigambo n'aba wali katonda kigambo n'aba katonda oyo katonda kigambo eyajja mu nsi bayibuli n'egamba mu yokaana essula esooka olunyiya olw'ekkumi paka kumi n'abiri yali mu nsi ensi yakolebwa ku lwe yali mu matwale ge n'abaali mu matwale ge ne bamusembeza mukama olwaleero twewaayo gy'oli we katonda kigambo katonda omwana mukama waffe yesu gwe yali kigambo era gwe kigambo kya katonda twewaayo gy'oli bayibuli ekwogerako mu ngeri essuula ey'omunaana abiri mu bbiri paka asatu mwemu ng'oyogera mu kamwa kakabaka solomoni nti mukama yali nange ekkubo lyaba lyasookera okusooka emirimu gye gyedda nateekebwawo okuva emirembe n'emirembe era waliwo lyaba li kitaffe ng'omukoza twewaayo erigwe yesu eyatandika ne kitaffe twewaayo mukama tusaba otukkirize nga kinomo tusaba otukkirize yesu tusaba otukkirize olwaleero twewaayo ng'ekkanisa ey'omulembe omupya ogulina okumanya katonda era twewaayo ng'ekkanisa mu uganda twewaayo nga uganda tukkiriza gwe yesu tukkiriza gwe yesu wekka yesu omu w'amazima bayibuli ekwogerako yokaana essula ekkumi n'ennya onyola omukaaga yegwe ekkubo obulamu n'amazima gwewekka mukama twewaayo gy'oli yesu twewaayo gy'oli mukama twewaayo tukkirize jangu omufe mukama bayibuli egamba bagalatiya essuula ey'okusatu olunya olwabirimu ettaano paka abiri musanvu twayambala kristo jangu otwambale mukama jangu olabisibwa mufe nabisibwa mufe nga mubikolo by'abatume abatume bwe baali tebaasoma naye baayogera ebyokumanya ne bategeera nti baalina yesu jangu mufe mukama wayogera mu kubikulwa satu 19 paka abiri oli ku mituma gyaffe okwokona tukule wayingire ai yesu yesu omulungi yesu omulungi twewaayo gy'oli twewaayo gy'oli mu linnya lya kitaffe w'omwoyo omutukuvu twewaayo yesu twewaayo tukkirize tukwegayiri ti totulekaawo totulekaawo watusuubiza mu matayo essula 12:28 paka ng'ogamba watugamba matayo 12:18 paka abiri nti mpeereddwa obuyinza muguune ku nsi kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa mubatize bayingire mu linnya lya kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu mubayigirize ne byonna bye nabalagira kubanga nze ndi wamu nammwe okutuuka enkomeero mukama totuleka totuleka yesu komawo mu kkanisa komawo okuyita mu mwoyo omutukuvu nabisibwa tuutuno tuutuno mukama tuutuno yesu tuutuno mukama o yesu yesu omulungi yesu omulungi yesu omulungi gwe kigambo kya katonda eyali ku nsi n'oyogera mu yokaana 17 onya olwokusatu paka olwokuna nti mukama nzizaayo mu kitiibwa kye naliwo munange n'ekitaffe mu ggulu nabayegwa ekigambo eyali n'ekitaffe mu kubikulirwa 19:11 paka 15 bayibuli eraga waddayo mu ggulu era ngoli kigambo kya katonda yegwe gwe twagala gwe gwe twagala twegaana ba yesu ab'omulimba tubeegaana tubeegaana yesu tusaba gwe weeka mukama tukwagala tukuyaayaanira tukwagala yesu yesu waffe gwe weeka eyeresa saba yimusa eddoboozi lyo mugambe yesu mumba filipo essula ey'okubiri onyola okuna n'okukiira bayibuli egamba tubeeremu ekirowoozo kyo mukama kubanga newankubadde wali mukulu era ng'oli mukulu okwekala katonda walekayo ebitiibwa mulundi guli eri n'ogyofuuka omuddu gye tuli n'ogyofuuka omuweereza gye tuli okutuuka ku kufa okw'omusaalaba mukama wazuukira yesu waddayo mu ggulu baruumi essuula ey'omunaana 3:37 oli ku mukono ogwa ddyo ogwa kitaffe okutwegayirawo tukkirizibwe tusaba naffe osooka otukkiriza otwandula eri kitaffe watugamba matayo 10 matayo 10 wagamba 3:35 bwe munandeegaana nange sijja banjula eri kitaffe naye tusoose okukkiriza tukukkiriza gwalina erinnya erisinga amanya gona mugone gwose tukwatula yesu tukwatula mukama n'akamwa kaffe n'emitima gyaffe gyonna gyangu jangu mukama bayibuli yayogera mukama waffe yesu wali kigambo ne katonda kitaffe mulumeremere esula esooka olunya olusooka mu yokaana esula esooka olunya olusooka paka olwokusatu ndi kulumeremere waliwo kigambo kigambo n'aba wali katonda kigambo n'aba katonda oyo yali wali ku lumeremerye awali katonda ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo era awataali gwe tewali kino kimu ekyakolebwa mu yokaana 16 ku mujuvu wo gwe twaweebwa tuliba ab'omukama tukomawo mukama yokaana 15 olunya olusooka paka olwokutaano bayibuli yegamba oli muzabibu ogwa ddala naffe tuli matabi eitabala bibala olitemawo mukama naye totutemawo mukama totutemawo tukkiriza mukama tukimanyiwo otali tetuliko kyetuyinza kukola yegwe lwazi kwe twatibwa mukama okusinziira mu 5 tujukidde gwe lwazi kwe twatibwa olwazi olw'obulamu bwaffe abazimbiro baagaana naye nga lwa muwendo twagala okuzimbira ku gwe yesu bayibuli yetugamba bakolosaayo essula esooka 12 paka 25 nti wajja okutabaganya ebyomugulu ebiri ku nsi mugwe wennyini mukama mugwe tulibabo mukama bayibuli yekwogerako ikola abatume 17 onyere 19 paka 15 tutambulira mugwe tubeerawo mugwe twazimba mugwe ebiri muggulu n'ebiri ku nsi biri mugwe twewaayo twewaayo eri gy'oli yesu weebale mukama okutukiriza osaanidde ekitiibwa
n'ettendo
osaanidde mukama
awaabe lord
weebale kitaffe
thank you father
weebale okukkiriza omwoyo
accepting your holy spirit
wetwasabye okuva ku makya
you prayed from the morning
n'atukkiriza
and accepted us
tuweereze naye
we serve with him
weebale okutukkiriza okubeera
thank you accepting us being
abakunguzi
harvesters
ababuulira njiri obwakabaka bwa katonda obutuukirivu
for the kingdom of righteousness in the kingdom of heavens
n'okuwonya n'okuzuukiza n'okugoba emizimu egobererenga weebala olokodde bangi
bosiraojyewo
ennyo ntana enjala y'ekigambo kya
katonda
okomeza omusana gw'ekigambo
kyo
weebale mukama weebale yesu okudda mu masikati
gaffe
watulabula okulekawo bakwisa abo bulimba
balijja
tetwabaawula
yerera
otuwadde omusana gwo nti gwe kristo
omutuufu
yegwe katonda kigambo eyaliwamu n'ekitaffe n'ojja n'oyambala omubino n'osiba gye tuli otutegeeza nti ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi obujjuvu bwo kwe twaweebwa eri gwe gye twewadde mukama gwe muzabbibu leka tubeere amatabi mukama tubala ebibala tununule bangi mu nsi
yonna
weebale yesu
You are worthy, Lord.